HD Tio Eyo kiwembe, siyo topaz gilia mini rungu Gaz kuchana bikina kupanga mafungu Mpenda nyufa zinazongusha majengo Ninalana kuiba mali za watu kwa magendo Jicho kodo kengiza na pona mene skate I'm a code, switch a linguistic to get a frustrated Nakata juu uchini mbele nyuma Nina staff seat basi la kwenda Sodoma Adana na po ita ni clock and we are promise Muharifu mgono na kupo mpaka na polis Dorika anandisi ananita ibilisi Say the hello baby I'm honey kukweli nime kumis Bitio kwa brother K ni bebe kukuchitu sisi aujwis Na niaga bongele kiss yes Nime batizo fimbu mbaya Na chapa toto wa get hadila maya Wenye game na mweka benchi juma nyasa unstoppable Bigere uko back benchi kupima flammable Seems a fake ranjema kwang not reachable Mkononi bible ya dhambi mina preach parable Pipi ibilis na nifanyo na teseko na nipata maya peace Werevu wana nicheka ni mechoka
Mungu baba na umba nisame Amengi nimekosa Mungu baba na umba nisame Amengi nimekose
I don't change color like a chameleon when the pole Ijumaa kanzu jumapili mlokole Humanis nazikwepa zaidi ya mshale kwenye nyika nina case Kumola na mimba zinavyochomoka Natumia mabavu kongoza love kama Mugabe Mina chana nyabu na pige kafu shuza kibabe Maskin wana Holanda kwenye jelala Wanapumba vienye nyole mini na wapa kipara Mfadhir wawo tengu alons boat Skadi 15 na shika life pasco Bitch kwangu slave maxi on the fury law Bourgeois na make a coffee kiuno sele peak out Insta Facebook kicking a wapa wazim Wana saw make your goals Altare ya kuzim na faham Makazi yangu ni jehanam Nimeshiba vya haram Please babo sini ukumu oh lord Kiwembe wachangu mla papa Target sikosi ama professional snipe Shetani shika talaka kwa dhambi Sasa nanuka hii ndoe Mene shinde jilangumu itani weka nimechoka
Music production.